three, four.
Nyamamase yukwikiswahili. Nitaimba lugha gani usikize?
One, two, three, four.
Nyamama sijui Kiswahili. Nitaimba lugha gani usikize? Nyamama sijui Kiingereza. Nitaimba lugha gani usikize?
Thank you.